Matakaya lafuse Ati nukuri zabaringa Nimunye abaza mwiseye Nakibiki sawageraho Nimwizigiri jona kose Zatuma muwa umishinge Muzatura mchanya chanje Niho muzawa iteka Utekaya lafuse Ati nukuri zabaringa Nimunye abaza mwiseye Nakibiki sawageraho Nimwizigiri jona kose Zatuma muwa umishinge Muzatura mchanya chanje Niho muzawa iteka
Shinde, nicho gitu, matwiri.